Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Jamu Ali Sakrabe Kedibe Bisilamore Watu Kabaruji Studio Tamani. Bakari Tugola Nati et Jude Saria Kaifuaja Kanko Poker Anti-Corruption Fevde Horoja Apukam Wuni Wade Njiba Hake Miller Jena Kalisi Sefa Wunande Wakandi Feden Demobe Haburimo. Ka Demobe Kumantu Ekai Ngondaga Fe Odo Nangugul. Miliar goto kalisi dollar dum woni ko adi mo ami fedde sidewo bangal fabade gubbal jesser sankel e kagne habugol lotirus yakku le sahel ngel dawobe temedoro e chapande njombe egle azir mo lady france ngonbe fa hanga bamako ga wajimbini yobe ngadene newamu nya bangal wirfagol mabbe ana e mabbe jati ngulitibe wulitabe bangal sarja di ngoni sembe kabaruji amen hande altinere sappo e jeegom leru septembre 2019 gagni kanti to boggi jande ga fandu hala mamadou samassi kabaru lulido tono kalisi fedde ndemobe haburimob edi jibade nyande aljumare nde horejo apekam nati e juude saria e bi procureur gollirde pôle économique et financier bamako yo tagal horgol bangal nguika kalisi furba wonko bakari tugola nati e juude kadanna ko hebani en Moussa Malle Sissoko do facitango Ousmane Dikko
e bi procureur onon yo kabaru wulido tagol jawdi gaddu ndu edi coopérative remoba habu sabani o golle Mamadou Kassogue o procureur pôle économique et financier bamako donko certificate demo
l'origine
do neddo mandinale hore mun holiti ki ngaki nguikaji demen jamiri horgoji wade hedi brigade de recherche pour économique et financier gal brigade non fuddi lugaji mudun kolitinda o do kabaru hokki talki jati fa andina no o golle wari fa be gadu faminde kabaru nande jete jawdi le tongade
des documents
ay wi procureur onon milliards ji sappe tati e milliards temene e chapantati go e ujinaji chapande jeti e jeego e temedidi fawarde buudi jeddi e tamma goto dokka dun coopérative e remabe haabu mo SMDT lati sababu mudun yode 2013 warde 2019 lugaji ngada e domu se andana ko buri milliards jeena CFA andaka do nati keddana ko OCFI
sur les 8 milliards
ala buri milliards jeetti di jate mun nanga ka yo milliards tati e millioji temede jeena e chapande jeego e jeena e ujinaji chapande joy e jeegom e buudi temede jeenay e chapande jeenay e tati CFA gondi andaka do nati le mudun adadi jawdi ngi andaka do nati yo milliards ji nay e millioji temede jetti e chapande jette joy e ujinaji temedere e chapande joy e buudi temedere e chapande jeegom e go'o goni hen dum fu se do hawri hono ko andaka do nati do an hawra e milliards ji jeenay e millioji temede nay e chapande jeego e didi e ujinaji temedere e ujinaji chapantati e buteme nay e sappo e nay etam
71 francs
Mamadou Kassogue holliti fande lugay di lugidinte hede juge d'instruction tribunal grande instance commune 3 o do bamako do keddana ko wi hen
nous avons au stade d'actuel
joni ak amene joggi kay foje ka comme gondi ya andude jati yalla ede teegi so waddi dalilaji mudun se tawi yo sikketan doge mako du sikke wala sariya dogam hasini yo ko hokki ko se tawi dun yo dun talki peneji du bedna kabar o teugude sabede wajibu meme auditan laabi sare kesi bangal pene e nawtarade talki peneji
message de faux
holitinde yimbe jeegon wobbe ana e sikkitaabe le o do kabaru yurku yurku fawarde e wujitaade jawdi leedi procureur hokki tajoral harngoji ana gonda le tabade sariya du gonga rantaku e laabal
kambe demobe cercle kumatube kay koliti metamabe bangal nangugol president fed de apicam so won kolitibe wiide nangugol Bakari Tugola hana tiagal goleji di wadani demobe haburimo wobbe bihi tan sifa wayde saria kettanna ko hebani en Haruna Jakite kejado si jutamani to kumantu ton e do facitango Ousmane Dikko
hangoni niso
min kolita metti amen fanawa ko sabe dum sabede ko wodi yobirtake bonde non miden dar laami be joppitamo famen kaltida yo darta muya fawarde e boyonki men gondidu miden dar laami be ngatana hakkilo hana ko neddo teddudo leleedi mudum aybine wana hala waddanede wajo
yoro la ikadu kono
kala njibe bedoradi do kabaruji leedi mali kanye hejoji si jotamani na bawi nawturadi bembal whatsapp numero o woni 77 01 58 01 batu jujure leede fedde CDAO e beedade be do mbiyen leede Mortani Tchad e Cameroun wadi takite yontere nde to Wagadougou ton kanon ko be leede kewde ngari e galdo kawtal ngal fanda mudun no wonno habbo fewde e Russia ku e jogola gubal G5 Sahel keddana ko hebani en Mahamad Baba Kunta do fastango Ousmane Diko
ila puddode batu o horejo CDAO Martini Kumpa masibaji ujinaidi de temedi di gardi di dubinay chakitidi ujinay sapengo e temen joyo maybe ujinaji kewdi barmube farde e milioji kewdi egube ngengaji mudum e wi Jean-Claude Bruno terosi yaga non latike bonande mawka bangal golleji kebal e janginde basi yakude janyeli le sahel hedi president leydi Burkina Rock Marc Christian Kabore non on andini gidangoji an godi le keri leydi de enfu endenaki leydi fay ngotiri wana denini obedi hen nyalama watta se wala mo wonki mo mursa enen gondi e yebirantaku masiba fawarde e torraji dadudi sifa nyande fu e leko kanko Mohamedou Issoufou president leydi Niger o holliti so tufi kolde makko du e dow huntangol hore ko yawi o kabaru padmako naitorade haraji G5 Sahel e wi makko non watti wari ko yawi du dabareji G5 Sahel beedane dole bangal jawdi fawarde e kabarde e yimbe habotobe fu le cakte dokondirala kilaji president Ibeka non andini batu o wadi wattumo adiji kewde dabareji kewde bama e wi makko se milliardji dollar kewdi ngadama e leyi habgo le terroriste yagal tan nafamu yete
ko badi dawobe temedore chapane jombe egle azir mo leydi France na keddi fa hander leydi Mali ko buri hewde yobbe leydi Mali ngarbe e gonbe ciagal ngarbe e vacances nyande fuf e be jahatu nokku gulirande le asayi tun yalla e be keba wirfade won jeli be jati wulitade bangal sarja keddana ko hebani en mumin sendebu do faccitango Ousmane Diko
gardudo gendu maydo jawara Maurice hoybi tidalaje wirfade le leydi France o mo hulti jati yalla golle makko bonata fawarde e jande sukabe makko keddana ko sefi jon souda an woni mo heddaki se ngartirmi surde nyande janaleru otndu fa hande mi hebali wirfade sukabe an yo takalame an jati kalfimi jande dum pantama bido hulti pati golle anka bonu sogana non kanyu e bibbe mudun didon kolliti ja wulitade sariya be bi o kabaru wana jamnido so men gari famde be kalanta men ko labi be dokkam men attestation ngaji men naitoro heedi compagnie goddi bido anni jati wulitade sariya sabe yo kalsa men be nangi ni hana fa ndarta hakkeji mu en malinkobe torribe bangal egle azur be mu ini collectif dodirtedo egle azur info kajada hala mudun wadi noddago fewde e malinkobe dun wonde non dabara fay wotere bama ko ko yaawi e be jidi du wulitade sariya jallo mustafa kajada hala collectif o won ko certificate den dum mi martani kumbe bete hande o algerie be gondi adude yimbe li leede godde do yo nona ko non sona be malibe handen yorude juude saaje yo laamu o wodani fa noto men yalla miden kebe non kootire so le nyalaade didi men kebali ko men darti ko tam men bullitata fa men totte hakkiji
amen
ala buri yontere tiagal ko de gollirde sotta ko wadobe yawara anda fu dokkata hore mu en yalla be tottete jawdi ndibe ngadi e biye yalla en bir fo ko yaawi horebe compagnie o non dokkal kabaru fay goto
studio tamani yo pabal laamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sengari kabaruji der region mbiyanna to kajulu ton won lana mutika to wuro fanansu der commune furu e lemudun no joyon julike goto majji holitama wiide kewal ndiam moyo go sambini dum imandraji imadraji na jukki yalla majjudo o najite tumbutu ton e cakite yontere nde joon en kaborde be anditaka cuuti dogotore en didon gollobe cabine medical lulirdo abu le dende abarju holitama be do joon en kaborde be ngarbe e pickup jaadi dun e kesu kalisi sud dogotore ndu e telephone ngaji yimbe nyawbe fadde mabbe suutade infirmier o e kanye pharmacien o zandram en nuku o nangundi e lugaji to banama ton le commune Madina Sako zandaram en nangi e cakite yontere ne debbo goto batte torraji chatudi di o yottinta bi ko debbo mo dubi nay le nyoloma dun le nyoloma kurdo woni ko golata o do golle bondo o suka o sawro yama to suru dogotoro banama ton horgol huncinama hore batte mudun do kaade ten e kabaru jamen hande ka faande yewtere na yaso